Eastside Entertainment exclusive.
You've been gone for too long.
Exclusive from Zambian
Teams. You've been away for so long. If you be back, I don't know. Yeah. I've waited for so long. Tried calling you, but your line ain't going through. Tried texting, oh, in vain. My mind is full of thoughts. Heart is bleeding. I miss you. I miss you, babe. Oh, I miss you. Mongo funa kuja mango mjuni, baby, nakuyewa. Mongo yembeke zamvula muogast, nakuyewa. Mongo yembeke zazua mjuni. I miss you. Jiwe wanga wakumutima. Jiwe wanga wakumutima.
Nikankala nilangana kunjila. Kapena uzabwela. Mtima wanga sukulupilila. Kuti iwe unaenda. I'm lonely, I'm lonely. Baby nakuyewa. I'm lonely, I'm lonely. Baby nakuyewa. Mwisho manigani zako uko kwe ulili. Kapena uzabwela. I miss you. I miss you.
Mongo funa kuja mango mjuni, baby, nakuyewa. Mungo yembeke zamvula muogast, nakuyewa. Mungo yembeke zazua mujuni. I miss you. Jiwe wanga wakumutima. Jiwe wanga wakumutima.
Kapita 2 years, next week ingala 3 ne, baby nakuyewa ine. Nikavala menso nuona weo. Oh baby nakuyewa ine. Sininga nkale kulie weo. Kulie wina angalingane na weo. Nukwa nishali nikulala. Nuganiza tiala weo baby. Nukwa nishali nikulia. Nuganiza chape weo baby.
Mongo funa kuja mango mjuni, baby, nakuyewa. Mungo yembeke zamvula muogast, nakuyewa. Mungo yembeke zazua mujuni. I miss you. Jiwe wanga wakumutima. Jiwe wanga wakumutima.
Exclusive from ZambianTunes.com.